Lugale ngathi umdlalo I didn't think ukuthuthanda ngempela Bengaboni nomshado la Bengizjalo ukuthi into nje zophela Kuwangithanda mu Adela Wangithanda ngempela Wangithanda mu Adela konke Wangithanda ngempela Bengitufana naba Ngithandana nabo Bangi Bengithi nayo zodla Njengalaba ban abangkhuli ntisi Uwangtha Wangithanda ngempela Wangithanda umu Adela konke Wangithanda ngempela Thando
Thando qala nomi kanja Ngekulazi Ngekulazi
Just give it a chance.
We need it to work.
Oh, yeah.
We need it to work.
Just a chance.
We need it to work. Oh,
nah. Kangane, kangane,
nje. We need it to work.
It to
work. We need it to work.
Just a chance. Just give it a chance.
We need it to work. We need it to work.